nayza boyi story, nataka kusimulia, tegeni sikio kwa makini, history mupate sikia. Mwenzenu nina story, nataka kusimulia, tegeni sikio kwa makini, story mupate sikia. Nilikuwa na mpenzi, nilimpenda sana, sikuwahi kuwaza tutaachana, ila kuna siku nikamjaribu bwana, nijue kansevu na ni wake. Ile nashika simu yake, machozi yanatoka, samini nilichojionea. Kansevu msumbufu, ina maana kanchoka, nawaza wapi nilipokosea. Ile nashika simu yake, machozi yanatoka, samini nilichojionea. Kansevu msumbufu, ina maana kanchoka, na wasa wapi nilipokosea. Msinione naria, 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 onaria mapenzi yameniriza. Msione naumia, 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 onaumia mapenzi yananiumiza. Msinione naria, 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 onaria mapenzi yananiumiza. Kunywa pombe nipunguze mawazo, ni msahau lakini bado nadunda. Navuta bangi yote ndo chanzo, nipanda dau leo nanona ni mjinga. Huenda shida wivu na msumbua, au tuseme mwenzangu bado hajakuwa, ndo maana kamwa bora kunikimbia. Kaniacha peke yangu kama mtoto nalia. Ile nashika simu yake, machozi yanatoka, samini nilichojionea. Kansevu msumbufu, ina maana kanchoka, nawaza wapi nilipokosea. Ile nashika simu yake, machozi yanatoka, samini nilichojionea. Kansevu msumbufu, ina maana kanchoka, nawaza wapi nilipokosea. Msinione naria, 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 onaria mapenzi yananiriza. Msione naumia, 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 onaumia mapenzi yananiumiza. Msinione naria, 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 onaria mapenzi yananiumiza. Msinione naumia, 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 onaumia mapenzi yananiumiza.
VIG na Doria, we shombe, shombe, we kei brandi, brandi kiche na sadamu kaka, we dibi kato brandi, so weto moja chata, changapo mwanangu, we kikiri mwanangu, we mwazine bubaba. Meneja masupu brandi,
mwiuzo kaka.
Aya, mbagara nda nyumbani, faziri we.
B.I.G. Notorious
Comics Chunchu.